I tell you what, I you're not wrong, bro. Where I
Ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema
Nina nini, unanunum Hapa kuna chafu mumu Nina nini, unanunum Kijani kini mandulu
Leo siku nakuambia tu ni msekete Leo siku ni pepete ipepete Baka manzilo ya tuwe masauti Magizani apigwe kuni Mina taka tu kuwanja kinyambete Ikiwa tamu sana nitaweka pete Lakini saina taka kupunguza nyee Ni okuonko manze ule mgenge
Tani uwa kazi ya rungu tani dandi Hapa bibi ya rusi bana ndakumangia Kaza kunyi nezi njoti ndakuchangia Ndakuambia kama nitampandia Shada tire bana ndakuwashia Hadi mblina bana neza fashia Weka chingrisi unajua tukigogo Napenda kubwa na pia napenda toto Nadai nyumba so changi ya tukiloto lia ndani ama alie kidogo
ndakusema kwa mama ndakusema ndakusema kwa baba ndakusema ndakusema kwa mama ndakusema ndakusema kwa baba ndakusema
Nina nini unanunum Hapa kuna chafu mumu Nina nini unanunum Kijani kini mandulu
I like a bumper soft, I like a golden plink I like a body so hot like a gasoline I like a pum pum wet when I slide it in Cause bad man got a D like a limousine Me I like it rough like a wrestling And me I like to go down like a submarine Give you no room massage with a Vaseline Cause me a nasty man when me a come between Gada
Biwa moranga mina pena mani no Kwanza nikichimba palazima kanudho Ikus iko fiti meri kifu ya noho Mastingo funny funny wana nitaka nugo Jo Mara niko pon, mara niko njong Ushai watch nginyo kwanza kiwa tumandom Kam na kundule, nita dobo thong Nina gita muri kene ni mudogo tong
Ndakusema kwa mama, ndakusema Ndakusema kwa baba, ndakusema Ndakusema kwa mama, ndakusema Ndakusema kwa baba, ndakusema
Nina nini, unanunum Hapa kuna chafu mumu Nina nini, unanunum Kijani kini mandulu
Ayaya niketepa tu Jaba shada na rungu ju Madawa mingi zishiki ju Njiti njoti ziheshimu Pura dhuza Funga nyumba Mwaga unga Kuna Ni madumba Unambao leta nyundo nitaunda Ni makapuka
Wow.